Yeah. Left Tom. Oh. My witness. Tulia ijai kuwaga weakness. Ati adi rapa amekonda na die beef na ana diet. Mziki tani advocate ya kila soli kigeuka magistrate wa kunijudge by the cover. Niliacha kuspit moshi ile time China waliban opium. Saa life iko after me kila morning hukujanga na deni. Struggle iko kwa guillotine. Niki walk the streets kuna mse ana delete zile footstep mute try kuachia wadogo wangu. Pingu za maisha parola kunaga. Atuvai viatu zile za Yesu wezi tembea juu ya maji. Sauti ya violin ikinishoni nilale unono na kuna ammunition inanusia misuli zangu. Aluta continue, I swear, sinja ya elimu itaniua. After kuomoka mpona nisahau ile lugha ilinisaidia kudefine ghetto. Ile ilinimake rap ucheka na sign language. Asante Mungu, jana rika pakuna kuspeed forever. Niwe utaniondolea hika pikikuja.
Nafuata success. So I'm just human. The success, so don't judge me.
Peni yangu ni kubwa sana, ayezi tumiwa kuchora cartoon. Tupaki maskini jusini wa Afrika. Most of you amko ready for pandemonium. To be sincere, bado na run show. Ndio next time situme sniper muoga. Insecurity everywhere. Wakurino watu evilemba wanze kudunga ma helmet. Nduru gani kwa giza, ni nani ana sacrifice wa next. Juzile vitabu mi usoma, zimesomwa na wengine pia. Zile song mi upenda, zinapendwa na wengine pia. Na ule dem napenda, anapendwa na wengine pia. Ndio nilimshua fiche mabawa, wengine wasijue she's my angel. MC zangu ni zile wezi stoma. Kata ukuje na tumbo kata. Don't live on bread alone.
Oh, nafuata success. So I'm just human. Oh, nafuata success. So
ni life na rhymes, na bado sihitaji kuchagua between lines na wife. Ama nichagwe between laxico loaded na basta rhymes. Ile time nilizaliwa, kuna yule aliasasinetiwa. My brother waki get born again, next door kuna soli na contemplate kubackslide. The same way, Mungu anapenda wote, but haimanishi kuna yule na betray sign ya msalaba. Ataka ganji azitoshi, lazima gadu atashia na mpango wa kando. Nime model role zote, so si surprise, mitazi kinita role model. Mzungu akifanya ndoto za Muafrika zikuwe reality. Most of you mliacha kurespect wanawake, ndio clip zenyu zitumiwe kaa blue pill. Muna trip minds kaa jedi group utegemea moods hipo pama lingana italingana.
Nafuata success. So I'm just human. Oh, nafuata success.